faço vijana baru baru. Ukinipanda wezi shuka shuka, ikitwa wezi ruka ruka, kutoka iwezekani hani, kwangu ni kwako ndani. Ata ufungwe shuka shuka, wakushuke matuta tuta, na kuone yanga mbali. Mimi ndo mwenye mali, nataka tabibu anitibu, jumwalimu hanajibu. The way you smile you ignite my soul, nipe your time your body and soul. Ona majaribu, majaribu ya usiku unainama, sina nguvu mwenzako sina hali hali hali. Usiende mbali bali, oh, 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 oh. Nimeguzwa mahali na kautamu flani, na kama ni wewe ongeza paka nilewe. Utulivwa bahari ya bahari, kautamu flani, na kama ni wewe ongeza paka nilewe.
Shuka, na kuita una lift my mood. Umenitepa na umekwama kwangu, nikioma vitu nipe vitu zangu. Yeah, zangu aziezi shuka, you complete upumbavu wangu. Mama mia tumia mamia zangu, what a sight, I got my eyes on you, on you.
I close my eyes now, akilini na waza furaha ntaipata vipi, meza yangu inahitaji viti. I speak my heart, imekosewa na my human pride, na nimeona vile love is blind. I pray to God nisimiss my sign, when love comes my way.
Tabibu anitibu, jumwalimu anajibu. The way you smile you ignite my soul, nipe your time, your body and soul. Una majaribu ya usiku unainama, nasimama mwenzako sina hali. Usiende mbali,
nimeguzwa mahali na kautamu flani, na kama ni wewe ongeza mpaka ni wewe.